Abba, kutoka, halo.
Story of my life so far. Yani moto juu ya moto, story of my life so far. Fire come fire. Nilikotoka ukimwaga mboga, wanamwaga ugali wanatobo na sufuria. Nilikotoka pilau na soda, mkilo jue yo ni siku wa siku kuu. Nilikotoka ukimwaga mboga, wanamwaga ugali wanatobo na sufuria. Nilikotoka mchongo runinga, TV kwa jirani mpaka ukanawe miguu. Mama single mother, shule sijasoma, ila mtawle nifunza kupambana. Niko mina maza, madeni kila kona, kama movie. Oh, alhamdulillah. Atumkufuru Mungu, asa hivi tuko nazo. Chapati na maragi ndo imeleta do.
Chapati na maragi ndo imeleta do.
Boda boda dala dala imeleta do.
Boda boda dala dala imeleta do.
Chapati na maragi ndo imeleta do.
Chapati na maragi ndo imeleta do.
Manyanyaso masimango imeleta do.
Manyanyaso masimango imeleta do.
Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, what a life, what a life, what a life. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, what a life, what a life, what a life. Kumbe maisha matamu, GSM wata usemi. Maisha matamu, oh Saidi Lugumi wata usemi. Maisha matamu, Abeti Malu wata usemi. Maisha matamu, oh Mohamed Mchengero wata usemi.
Alhamdulillah.
Atumkufuru Mungu, asa hivi tuko nazo. Chapati na maragi ndo imeleta do.
Chapati na maragi ndo imeleta do.
Boda boda dala dala imeleta do.
Boda boda dala dala imeleta do.
Chapati na maragi ndo imeleta do.
Chapati na maragi ndo imeleta do.
Manyanyaso masimango imeleta do.
Manyanyaso masimango imeleta do.
Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, what a life, what a life, what a life. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, what a life, what a life, what a life.